Der tariki do der leydi Gaya no wi'e ko fulbe leydi din yuwana Nigeria gari no tefa durrude ton do dune Gaya Baru dune de handen tawa der juude cengabe jeyabe dandi region Douso Umaru Sambo lamido fulbe Gaya
lalle yadde mun kaji tsofo himmu suna magana hilani Gaya sun hito
ko min nardi mawbe amin ni woni hono fulbe Gaya yuwana Nigeria e be gardo endan do runde Gaya wetede Gaya Baru e be dura jawdi mabbe be dura be cojjo wuroji mabbe ton enda fa wakkati goddo be ngari be jotti don tay jaman tuba ko be non tuba ko be hokkibe gada bamel to en be joodo nan ne ko be jotto ndu konde be gonde jawdi mabbe tuba ko be hokkibe jawdi mu dun en wi'etendi museji din en nan kanyum woni ko be biroto be jaarna tuba ko be en kosam kanyum en nebam to dun joodo non dun joodo non fa wadi wakkati sey tuba ko be bi to joni o don kandi kebe no don laami maamimi biete da baba isa kamon ko be koodi do endan be jaar dum fa Dakar ton be jeme mel dum laami do fulbe leydi Gaya be garti e mudum do endan ko wari joodi ni won ko fulbe Gaya kebir laamu ngu endan
al amarin hilaninga sunka zama sunka samu sarauta
hande no jonde modon wontiri onon he wondiraabe modon do der Gaya
lalle zaman take
jonde hakkunde amin e leñi keddi gondon nan Gaya Basi fu wala hakkunde amin den kay gacceji no woduno wakkati fu menen kabanno de joni o kay nardi faano wodi
muna zaune de sulahe
dane de gattata himbe har ko darata jonde modon
e lalle kirande nike yi
to no dangal ngal ngadam mini woni hono hunde fu munyal haani na haani himbe munyondira joddibbe sene munyondiri sabu wakkati goddo menen toño min jaami bonninaano kuje mabbe kano won se be dandibe jamimi be bi ma onon bonni mi wallahi minen bonnini donka sey mi ngada mi mojjina hakkunde amin fa woda nden jonne de kay hande de endan ende dan de wadno wodiri sarne hakkunde amin e lenyi keddidi gondi do Gaya
daga wonne duza mantakewa shina cewtuwa akanin mu da su akan haka.